nifanye game navotaka. Atuka lishi tunalaza, hivi wona pumzi brother. Ushapataka mami konja kibao, kupata moja ndono waza mandogi. Ina kwaje mwana tupatani, domo kaya kai washa nani. Kime nuka pande zote msiwe siyo apa mpaka nchi za jirani. Mana rufu aijulikani, I smell money money. Kama siyo mimi K-Dad, wana dhani angeweza nani. Zile bang bang au boom pap, nazi murder murder anytime like hey. Natamani ninge kupa kitu changu ila kile yako aida balei. Nisha kuwa mtu mzima staki mambia beef, watu watoto wae ndelay. Easy level watu wezi si masoja, nako nako paka fako like hey. Kuna funny story got it, it doesn't mean to offend nobody. Siku naka DM kalitaka pens naka kanionge na forgot it. Sasa jui kalinona cheap au kalinidharau, ila najua alichokipata hawezi kuja kusahau. Maninja waga atongee ungei, mikasho mikali kibubu. Ukiona mademo na danga danga, ukiwa na damu ya dudu. Middle finger yende kwa wambea wote bora taka mini tubu. Bado sana mtani sikia sana nana zidi rote mafurugu. Rooftop you know what I mean, yani level zetu ziko chuchu. Yani level ziko chuchu, kaa mbali wa zuzu.
Tell me what you see when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Ukini cheki una cheki nini, kiku cheki na cheki ni chuki tu. Cheza chini auto chapa chupa juki choma picha na tuchezi dude. Chebu kati ya kichora vako tutemputa kwa ketu mwacheki wete. Muchanganya chocha kaskari kwa chai na chenda chema siki vishi bete. Nite kikwetu ya kuchana chana na ndio sana sana miuwa jaza wivu. Nipu kidete kufanya drama na shukri za mchana miuzi fanya usiku. Simba wa Yuda mefika mjini, sowe fara uneza niambia nini. Unataka kuona kama niko chini, basa maki akarudi nyuma lini. Ihasu ndaitunze utadhani dini, tani nunulia nyumba na Lamborghini. Ila utaka kuona mimi masikini. Ila utaka kuona mimi masikini. Wanna confuse the confidence na ego. In my country mini outcast, some even think that I'm evil. Juzi katumia jeneza kwa show wakada iyo move ni illegal. But I'm forever a rebel and all that I do it for my people. Wanaona haya, tuko on fire. All the glory I give it to Messiah. Wanaona haya, tuko on fire. Na kuna siku mimi nda retire.
Tell me what you see when you look at me. Tell me what you see when you look at me.
Tell me what you see.
Wanaona haya.
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 Yeah. It's the kids without a nigga.
Baby.